Nakoze kwense konzita inkura mu byanje Nawe sugose kura nzonga ufata bugwate Waruzi kwingufu sanje Ibaze kunjusika nkasigara mumarira bebe Craving your love, changonzi kakanye Ngari jorya wange, I'll be there for you Namenye neza kwari owe wande Nangazwa nuko twakundanye vuba ngumura byose